Black Market Records.
Mapenzi kamari, afadhali ni sururu.
Swali, unataka ni?
Swali,
unafuata ni?
Swali,
usirudi kwangu nimefunga. Roe na kufuli na niachuma. Sirudi reverse, sirudi nyuma. Ebu kwanza songa mbali, nitakuchuna. Usirudi kwangu nimefunga. Roe na kufuli na niachuma. Sirudi reverse, sirudi nyuma. Ebu kwanza songa mbali, nitakuchuna.
Umeni shisho, nyuma yukunsiga, nyuma iziko. Menye kona hindute, morana pisto. Niduhura nza kumara, umba nza kugaya. Onjere, umeni shisho, nyuma yukunsiga, nyuma iziko. Menye kona hindute, morana pisto. Niduhura nza kumara, umba nza kugaya.
Simia wawe sinsimia Ndaguha nyabusa ndaguha Shake na kanya tujane furi Nubundi ndakuzu kundi virori Uwivo maritze Wibaji wukuno wanze njereshe Kapuno mueto Nuguri mwizura baba safo
Usirudi kwangu nimefunga Loi na kifuli na niachuma Sirudi reverse, sirudi nyuma Ebu kwanza songa mbali takuchuma Usirudi kwangu nimefunga Loi na kifuli na niachuma Sirudi reverse, sirudi nyuma Ebu kwanza songa mbali takuchuma
Unjere, umeni shisho Nyuma yukunsiga, nyuma iziko Menya kona hindute, morana pisto Niduhura nza kumara, umba nza kugaya Unjere, umeni shisho Nyuma yukunsiga, nyuma iziko Menya kona hindute, morana pisto Niduhura nza kumara, umba nza kugaya